Magic's anger on the beat.
Thanks God and me, I wait a minute. 2 weeks ago was just like a movie. Staro alimok toka China na virusi. Jet Li, Jackie Chan, pakuza upuzi. Kazi kwa vijana yo ni proverb. Jobless corner, hiyo ndio ni slogan. I'm a free man, corona chia Morgan. Reggae iko Thursday, kiza kina Morgan. Heritage for real, meditate na me. Can't relate with you, it's a scam for real. Siwezi ngoja labda hii virusi iko. Sani tena sina ati unga na mwiko. Uki sneeze morio apa minja toka kijiko. Naka ni travel buda acha vitisho. Live Caesar, what belong to Caesars, amen. Kenya wako prede na pasta nganga, amen. RIP, amen. Genge ton, amen. 7 confirmed million wamebaki, amen. 7 billion shillings still not confirmed. Fuck what they taught you. Kenya wana jua ni corona ina kill. Google search hizo symptom upate uko ill. And genge ton woundless, I swear it a bit. What the fuck, missy Gio, I swear na a bill. I'm duly lie, alarm duly lie. Your honor, boy wangu anakete shingo ja corona. Nalikuwa mgonjo sasi jui katapona. Na uko gidu wire ilikuwa kuwapona. Ponya aezi shika gwash kwa ile kona. Innocent murdered, jua likuwa stoner. Taxi lipi this man don't lie minda choma. Education is the key, Buddha jai soma. Kani mzalendo, Buddha mean informer. And even if they kill me, Buddha watakoma. Izo pianga zote, Buddha mean da choma. Nda choma, nda choma, kan megoma. Wanna do a sai, welcome back from the coma.
Nita ban izo ndom adibri nikue mentally. Human rights what the fuck, treat us all equally. Wase wengi nasikio menyuria uko Italy. Labda pia virusi ili mwok session utali. Tourism the fact, shtuka mina cast. Juu ni ukweli ame wrong na atapass. Stuck immune jazz, nangegeton madam. Sare izo mask, minta dungia ya Spiderman. Superman, song kwa lisema zishike man. Handshake, akwa lai leo tanishika man. Bundox underrated, leo tanisikiza man. Bully or Gaza, leo mini pita man. Christian or Muslim, I believe in Jesus. Ataheri ningekuwa hiru kama Isa. Than kupotea uko area kama Caesars.
Gengeton, 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 gengeton.
Cheki, cheki, before nianze verse manze. Be safe, stay indoors manze. This is from me to you and only you.
Thank you.
Ma issues ni kibao zenye neza dress sahi. Kwalika ni kibao ndo tu neza fort sahi. Palita na uzathao na deni hakuna sahi. Mamita zimeogelea na kazi hakuna sahi. University students kwani rada gani. Nafanya medicine na fantumie dawa gani. Siseme ati ujui research umefikisha wapi. Ama uko quarantine ufiki labu kwa gishagi. Hello? Babe, na kam na groceries. Soko ya mama Kim na Njeri kuna boundaries. Sikai kwa kibanda sana kuna curfew please. Siati kuna dingo ni COVID-19. First, let me reintroduce myself. My name is O. Back to the topic. Corona be the case, sako na severe headache. Na leo ni 4 day, 10 more aende zake. Alipatizo virusi kwa chain angewasha yake. When you low, when you high, sanitize, see your lie. You've seen it with your eyes, people dying, why lie? When you low, when you high, sanitize, see your lie. You've seen it with your eyes, people dying, why lie?
When you low, when you high, sanitize, see your lie. You've seen it with your eyes, people dying.
Why lie?